tegatera kukebewa kuba kirungi ne kibi nkyawula ate ne kinazala emirerende nakyo mukama kimponya sikyukira nakulabako bulabi bwenti ememere ntyabuka simanyi kyewankola oba kyewampa kyonna anayewa kikola mbawuza wanesanki wanywesanki wantegesa utego kikwe anze wanesanki wanywesanki abalala be batalaba mbawuza wanesanki wanywesanki wantegesa utego kikwe anze wanesanki wanywesanki kusaba lero mpure omulunja tegomba kubana mutala tolinga baliba nodi wagule chupa olone yetale bala yone mulengere zabo wabamponya bakayola atena ngendisipu ngabulaba wama sembera nange kansembere tuchikube muwe tuti sabula
One, two, three.